DatimSafi.com.
It's London music.
Nyuma kama matako kibisha taikuta sosa isi yako tafeli ata kama mwalimu mkuu mama
ujamani mbucha gabas tunera wapili bega tunera ujamani mbucha gabas tunera wapili bega tunera jeni bebe mbucha gabas tunera wapili bega tunera bebe chaya mbucha gabas tunera nane atifalisha tunera ujamani mbucha gabas mbucha gadada laura mbucha gabas mbucha gabwe kidogo mbucha gabas Chaga put your money, put your gabas. Aibo, auja shenga yo, wabongo. Don't you go away, we kaku kwa malaya jina la kura ujaniro. Nafugu malaya jina la kura ujaniro. We kaku kwa malaya jina la kura ujaniro. Nafugu malaya jina la kura ujaniro. Tamsera na mimonye chifkira
Kakubwa maya
Tatu mbili masala
Wabongo
Sixi
Wabongo
Nafa
Wabongo
Kidikesh
Wabongo
Wete ukanda
Wabongo
Wanakuchi wa waskoten
Wabongo
Tani kinyuele tani pingwa
Wabongo
Hindi mwago
Wabongo
Wase wa morogoro pentagon
Pesha
Wase wa makasia we kuchi Vosi wewe Bialu Waspapin Madola baita marekani Weke imane mane Wazeo mea saba sabini utawala DJ Tini Mr. Bakula
sherege yo.
Waza albaina tano wa bongo paka mama najua. Man CBT. Mwanangu wewe.